Jagger master, they my chop up. Come on, I did die. Ta, ta, take a salasta, eh. Pulosa, baby, pulosa. Then I'm a photo, come on, one bossa. Pulosa, baby, pulosa. Then I'm a photo, come on, one bossa.
You give me everything, you give me butterfly. The love that every day me no kufunga tie. I'm in a panty, you in a book side. Cool side, so what if I? Best of a banga fight. Gully quick bite. Me on the eye. So what if I?
Mlangoni na mebisha tangu joni mkupa ndipotia mitani mnashindwa mbona mnioni waga nmeze wakija wenzangu piganga honi leo nasikia tu ding dong yega mkononi kwanza karibia na ukingia pigwa bia ukipendezo angalia macho ikupewa pazia everything is nice ya mipekendo uneza fia lafu kani back they usogope kupiga tia
wongo wongo hi 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 sha sha jaga master jima chopopo come on I did die tiki sarasta pulosa baby pulosa tena mafota kama mwamposa pulosa baby pulosa tena mafota kama mwamposa
so what if I first cafe panga fai wole kri ai miondo ai so what if I mkwapi kwanza tuwate na wale wali kwa jufoleni ni refu na ukundani kuna pikwa chapati chapati ata jirani ya wezi pitwa kungeze wa shisha na vitu vina shika kujeni wote mashoste nomba mtopa sikose kisho fike mapema upate na fasi kwa kote ukichoka jikokote tuko kote popote itisha mita jiri na nahila kama zote wangu wako vipi kwa pate na mambo tulisema ni mangape nikuna wangu kukwangu tuko kwa chumba changu kumbe mpaka kwa guzi posiko na pata buwagu
wangu wangu hi 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 sha sha jaga master jima chopopo come on I did die tiki sarasta pulosa baby pulosa tena mafota kama mwamposa pulosa baby pulosa tena mafota kama mwamposa
you give me everything you give me butterfly the love that every day me no kufunga tie I'm in a panty you in a book side pulosa so what if I best cafe banga fai.